Mix.
Yeah, feel this. Coming through straight from the ghetto, yeah.
Hope my radi leo so go pick it for kesho na jua nikiondoka litabaki pengo special michosho utapeli na vitisho viongozi roko rosho la mwisho ndo hitimisho acha kupenda dezo piga kasi kula jasho wale wapenda posho na kosho na enzi ya mrisho wapenda dezo na shindo kwenda malisho sio mzozo sio fumbo sio mpasho ni kweli kwa vijana mikuwa kizungu zungu paka wana logo wapate penzo wa kizungu ni ukungu tuwa wingu kambale kuka pingu lazima kuinama kama unataka chokungu sikatai utumwa juu nimetumwa na Mungu napinga binadamu yale yanonipa machungu yanonipa mafungu na shim kipato changu nageuka zungu zungu katunalinda mali zangu ni mchaka mchaka juu ya kick na snare ni mchaka mchaka kwa mitaa na kemea. Oh, live your life.
Hell yeah,
I live my life.
Hell yeah,
ni mchaka mchaka juu ya kick na snare ni mchaka mchaka kwa mitaa na kemea. Oh, live your life.
Hell yeah,
I live my life.
Hell yeah,
ishi live life, fanya really so kuactice kuizi nutandawazi tunakwenda na wakati wasomi paparazo na vutana tu mashati wengi wa malimbu kendi muonekano tuwa na doubt mambo mkumu mtaa pasomeki ndo mtanya zisomeki kila mtu mparanganaji anataka tu kumeki kumilia mkumilivu pampania ustoke deki fata tempo spinning races mamo stoke nuki kibizi fata upepo na watafuta pale mnipo mchano wasaliina na itimea kumbe popo tasidi korozesha ni wangapi mdo kuwepo wasaliti wenye mani Babiloni nevi yapo aufata misa afu kuruwani wala Bible wakasai wameumba waita wale hii dunia kila kitu marizetu tukasili kumkosea jama razi kipo ni azabu ni mchaka mchaka juu ya kick na snare ni mchaka mchaka kwa mitaa na kemea. Oh, live your life.
Hell yeah,
I live my life.
Hell yeah,
ni mchaka mchaka juu ya kick na snare ni mchaka mchaka kwa mitaa na kemea. Oh, live your life.
Hell yeah,
I live my life.